fhedza tshifhinga ṅwana ndo mbo thomo mukisa, a thomo mufa fast nda mu bvula t-shirt, a thomo femeleka sedza nṱha bonya maṱo, a kho thomo i fila each and every move ṅwana nyano soko u ṋea love bites on her breast zwa zwimishi, my right hand side cha tshibizi mu bvula skin jean, ṅwana nyana si tsha kona a tshi vho sokoto ndi tshi ndi mfare ngei ṅwana nyano soko ndi ri ntsitse tshanḓa ngo ndi wana o thaba, I move that thing ṅwana nyana number 10 ṅwanyana vho to ta nne ngeno ndo fhele, nda bvula t-shirt ambo mvula that belt, ruko wela fasi nda mbo gonya combat, nda mover that pino nda mbo itsitsa combat, ṅwana ambo ntsedza and I look at her.